Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 10. Ikayizariya hari umuntu witwaga Koruneli, akaba n'umukapiteni mu mutwe w'ingabo z'Abanyaroma zaturutse mu Butaliyani. Yari umuntu wubaha Imana, akayitinya we nawe mu rugo rwe bose. Yagiriraga ubuntu bwinshi Abayahudi b'abakene kandi yambazaga Imana ubudasiba. Nuko umunsi umwe nk'isaa 9 z'amanywa aza kubonekerwa, yibonera umumarayika w'Imana yinjiriwe. Aramubwira ati,
Koruneli.
Agira ubwoba bwinshi, atumbira uwo mumarayika aravuga ati,
karame nyagasani.
Umumarayika aramubwira ati,
amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene yageze ku Mana mu ijuru, birayishimisha. Nuko rero ohereza abantu yope nonaha, utumize umuntu uhari witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse mu rugo rw'umukarinyi witwa Simoni utuye ku nyanja.
Hanyuma umumarayika bavuganaga arigendera, maze Koruneli ahamagara abagaragu babiri bo mu rugo rwe n'umwe mu basirikare bamukoreraga wari umuntu wubaha Imana. Amaze kubatekerereza ibyo byose, abohereza Yope. Bukeye bwaho bakiri mu nzira, bageze hafi y'umujyi wa Yope, Petero nibwo yuriraga ajya hejuru y'inzu gusenga. Ubwo hari mu masaa sita, atangira gusonza ashaka kurya. Maze mu gihe bategura ibyo kurya, agira atya aratwarwa, abona ijuru rikingutse, ikintu kimeze nk'umwenda munini urambuye gifashwe ku mitwe ine kimanuka kiza ku isi. Muri icyo harimo amoko yose y'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi n'inyoni. Yumva ijwi ry'umubwira ati,
Petero, haguruka uhaguruke.
Ariko Petero aravuga ati,
oya nyagasani, sinigeze kurya ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye.
Yumva iryo jwi ry'umubwira ubwa kabiri ati,
iby'Imana yahumaniye ntukabyitwe Imana.
Biba bityo gatatu, cya kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Nuko Petero akibaza ku byo yeretswe ngo amenye icyo bishaka kuvuga, aboherejwe na Koruneli bari bayoboje aho urugo rwa Simoni ruherereye, baba bageze ku muryango barahamagara barabaza bati,
mbese hari umushyitsi uri hano witwa Simoni Petero?
Mu gihe Petero atekereza ku byo yeretswe, nibwo Mwuka amubwiye ati,
dore hano hari abantu batatu bagushaka, none yabo umanuke ujyane nabo utagira icyo wishisha, kuko ari jye wohereje.
Ubwo Petero aramanuka asanga abo bagabo, arababwira ati,
uwo mushaka ni iki? Muragenzwa ni iki?
Baramusubiza bati,
twatumwe n'umukapiteni Koruneli. Ni umuntu w'intungane wubaha Imana kandi ashimwa cyane n'ubwoko bwose bw'Abayahudi. Yabwiwe n'umwe mu bamarayika b'intore z'Imana kugutumiriwe ngo yumve icyo umubwira.
Petero niko kubinjiza mu nzu arabacumbikira. Bukeye arahaguruka ajyana nabo, abavandimwe bamwe b'i Yope baramuherekeza. Bukeye bwaho Petero agera i Kayizariya asanga Koruneli abategereje ari kumwe na bene wabo n'inshuti ze z'amagara yari yatumiye. Petero ngo ajye kwinjira mu nzu, Koruneli aramusanganira yikubita hasi imbere ye aramuramya. Ariko Petero aramwegura agira ati,
haguruka nanjye ndi umuntu nkawe.
Yinjirana na Koruneli mu nzu bavugana, asanga hateraniye abantu benshi arababwira ati,
muzi neza ko nta Muyahudi wemererwa n'idini kugirana umubano n'uwirindi shyanga haba no kugira iwe. Nyamara Imana yanyeretse ko nta muntu nkwiriye kunena cyangwa ngo mufate nk'uhumanye. Ni nayo mpamvu mumaze kuntumira nahise nzana umutima ukunze. None ndababaza icyo mwantumiriye.
Koruneli aravuga ati,
ejo bundi buriya nko muri aya masaha, mbese nk'isaha 9 nari ndi mu nzu senga, ngo ngire ntya mbona umugabo wambaye imyenda irabagirana ahagaze imbere yanjye. Aravuga ati, Koruneli, Imana yumvise amasengesho yawe kimwe n'ubuntu ugirira abakene, birayishimisha. Nuko none ohereza abantu Yope utumire witwa Simoni wahimbwe Petero, uwacumbitse kwa Simoni w'umukannyi utuye ku nyanja. Mperako rero ngutumaho, nawe ugize neza kuje. Ubu twese turi hano imbere y'Imana kugira ngo twumve ibintu byose nyagasani yagutumye kutubwira.
Nuko Petero aratangira aravuga ati,
ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe, yemera uwo mu bwoko bwose uyubaha. agakora ibitunganye. Imana yohereje urubyaro rwa Isirayeli ubutumwa bwiza bw'amahoro abonerwa muri Yesu Kristo, ari we mutegetsi wa bose. Muzi ibyabaye muri Galileya, bigakwira no mu ntara yose ya Yudeya. Yohana amaze kwamamaza ibyerekeye kubatizwa. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusutseho Mwuka Muziranenge, ikamuha n'ububasha, akagenda hose agirira abantu neza, akiza abo Satani yatwazaga igitugu bose, bitewe n'uko Imana yari kumwe nawe. Kandi rero, nitwe bagabo b'ibyo yakoze byose, i Yerusalemu n'ahandi mu gihugu cy'Abayahudi. Baramwishe, bamubambye ku musaraba. Ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imuha kwiyerekana. Ntiyiyereka rubanda rwose, ahubwo yiyereka abagabo Imana yatoranyije mbere ngo bahamye ibye. Abo nitwe twasangiye nawe amaze kuzuka. Nuko adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeje ibya Yesu, bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye.
Petero akivuga ibyo, Mwuka Muziranenge amanukira ku bumvaga amagambo ye bose. Abemeye Yesu wo mu Bayahudi bari bavanye Yope na Petero batangazwa cyane no kubona wo mu yandi mahanga Imana ibagabira impano ariyo Mwuka Muziranenge, kuko bumvaga bavuga indimi zindi kandi baha Imana ikuzo. Maze Petero aravuga ati,
aba bantu bahawe Mwuka Muziranenge nkuko natwe twamuhawe, none se hari uwabima amazi ngo be kubatizwa?
Nuko ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, maze basaba Petero kugumana nabo nibura iminsi mike.